Ministro y'ebyobulamu eyongedde okulabula bannayuganda okwekuuma ekirwadde kya Ebola oluvannyuma lw'okakasaayo abantu abalala babiri abakirina wano mu Uganda olunaku lw'eggulo. Mu kiseera kino omuwendo gw'abaakazuulibwa akawuka ka Ebola mu Uganda gulinnye baweza abantu 9. Abaazuuliddwamu akawuka kano nabo bannansi ba DR Congo ng'omu ku bano alina akakwate ku balwadde abaasooka okuzuulibwamu akawuka. Ministro y'ebyobulamu egambye nti bano olumbiriri baasangiddwa wano mu Kampala kyokka tebali mu mbeera mbi nga kano bakuumibwa mu ddwadde kule Mulago gye bajjanjabirwa. Ministro era egambye nti abantu abalala abalina akakwate ku balwadde abaazuuliddwa bonna bamaze okubafuna ne bateekebwa mu kalantiini. Professor Dr. Charles Olav akulira ebyobujjanjabi by'ekikugu mu Ministro y'ebyobulamu agambye nti kisaanidde abantu bongera okugoberera ebiragiro byonna ebyabaweereddwa okwetangira ekirwadde kino kattira. Omuntu bw'akwatibwa Ebola akolola ekisusse, alumizibwa mu kifuba, atanaka, afuna embiro, afukuuka emmeeme buli kaseera, afuna omusujja ogw'olutentezi, amaaso okumyukirira, okuyiwa ebitulututtu ku lususu n'oluusi n'okufuluma omusaayi.